manifest a best, sala ne stress wena. Send the sense, gwi mic, tolele check bega. I don't waste time, indo ti toli vest line. Fundi su shai pash line, bone kala bazalwan. Bashange strategy, lomo kumi su regi. We taxi de mene, they don't have a choice, but from fetu. Mokaza para mi side, langa tinzo kumi mpeti. Kwele lelin kweti, multi mula, gasaba fetu. Then I pull up, ka left and under mall. But it tegile, I didn't get a call. Or a memo, just nothing at all. Stores are closed, few are on a payroll. But si corona, gitsi ipis puze. But si lockdown, gatsi ngiyengi buge. But kaza gotat, but kwegura maposa. But si 5G, no pilket, umhlaba uyagoqwa. When uthini ngale corona. When uthini ngale lockdown. Ngabivari, oshawa ngengathu. Ngabivari, osikontrolwa ngezathu. When uthini ngale corona. When uthini ngale lockdown. Ngabivari, oshawa ngengathu. Ngabivari, osikontrolwa ngezathu. Mangifika ekhaya bangihlangabeza nge-sanitizer. Ungasikhulisi baba omncane mike zizandla. Mangibuza i-homework kuthiwa sezisha ngawo vele. Ngingadetect guys, no, angiphume ejele. Ngiphume espani, jaldini nomlungu bengifihlele. Ubona ukuthi ngizophenika ngcono ngibonele. Phela bengihlala ngaphakathi anginqanya i-TV. If ngikhumbula kahle ngayigcina mhla ngishiya i-CV. Now sexy kuzasikasi njengenkantini emhlanga. Bathe azofika ngo-4 ngavele ngathuka isimanga. Ngabeke zelde twine ngifika section ilanga. Bafake ifoni abantu ngenhlanhla angisimulanga. Manje ningitshele phela ngale sifo. Abanye bathi China nama Hong Kong. Mina ngithi global pandemic. Into eyenzeka one after iminyaka eminingi. Coronavirus. When uthini ngale corona. When uthini ngale lockdown. Ngabivari, oshawa ngengqathu. Ngabivari, osikontrolwa ngesizathu. When uthini ngale corona. When uthini ngale lockdown. Ngabivari, oshawa ngengqathu. Ngabivari, osikontrolwa ngesizathu.